20 wamekila 20 sasa Hapa ni wapi hapa? Hapa ni wapi? Wanachanganya palaso, oni wao, wanachanganya soso. Nisi boy bado naleta skipaniso. Tumba bado nalisha kumponiso. Na maisha kwani wanakona lala chetu. Na maisha kwani wanakona piga pende masala. Zakata smate, sombe chafu kila day. Sebola ne piga chene kiuni opanecha. Sebola ne piga chene. Emo aso mwisho. Seal. Akupotea njia nto kujua njia Cape Town, Basopa Mwacha pote, Eskipani so Hizo, Chewa so Hizo, Hizo Tutia, 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 tutia Zingatia kama kori mpo Usipozie kama kori sila Zingatia kama kori chap Usipozie kama kori mpo Zingatia kama kori mpo Usipozie kama kori sila Zingatia kama kori chap Usipozie kama kori sila Kila mtu wanataka connection Messi wanataka connection Wasani wanataka connection Haliye wanataka connection Ziongos wanataka connection Majapazi wanataka connection Zikari miashala na itaji connection Kila keto connection Pablo Maduna Fana kishua Sitake connection Hili mladi connection Nataka connection Safaida Nisha choka Kuri ya shida MC na tempia na mida Sadebo faida nyugini ya salatu Kifalatu Maboy kala alajo Kama mofi Kama makuzi Kumpekuri Kitikuri Tunasema koma Uje kusoma Atapecha uoni Polis Babylon Tunakosa gyanu Tunasakisiwa uje mpati mtafani Na wata kuda mchake mama pepene Lakene kwa waifu Sile tisa shemi Kompleni za nini mke waku Mtosha po yanko ketampo Kila mtu anajua Kabla tapala ajari onajua Ajari onajua Naulisha fasile msi Nilipo pita kote nilipo toka Mpaka nilipo fika Neko marika Acha kama nikifasi na chako potesia Teko kampani zango za weza madaa Hila shaka ntasede kupagia Bado naishi ntoto masumarezi Hili sabu ingai Lazima ipite motoni Lazima ipite motoni Sakete na marafiki na kuja kama ngosha Hilo na wanatosha Marafiki wanafiki Marafiki seto ndo maadwe zetu Bala limezin kwa kio Kila sana mishala ini inashia na waifu Wana nismamisho Hata kama sase kagani ntatepia na naifu Wana chakanya palasio Oni wangu wana chakanya solosio Mese boy bado naleta skipanisio Kio baba do nalisha kumpunisio Na maisha kori wanakona lalati Na maisha kori manyukona piga pini masalao Nakata smate jini pombe chafu kila day Sibola ne piga chini kuni Sibola ne piga chini kuni Sibola ne piga chini Epanya tusi Ayoyo Tato kampani zanko za wisa madaa Hila shaka ntasidi kupagia Aduna ishi ntotu Laza mashka Rizabu inga Lazima ipite motoni Lazima ipite Mama light Zikatia kama kori mpo Kama kori mpo Usipozie kama kori sila Kama kori sila Tia kama kori chafu Usipozie kama kori sila Kila mtu wanataka connection Mama tunja Connection Sani wanataka connection Kufuko beka magaji msafinanja Bibi ipati Wana appreciate Wana abbefieti Badona kalkuleti Badona ukeza beti Kwenye kazi masia la sireti Ashaka tunaishki mazoya Bachabish tunaishki mazoya Sekwanini tunaishki mazoya Semeni tunaishki mazoya Na abishi tunaishki mazoya na iski mazuje, azuje. Na palisty to na iski mazuje, azuje. Na kabucie to na iski mazuje, azuje. Na semene to na iski mazuje. Ali se ma na czapu, emudin cienci. Ali se ma na czamanki, egun to gani. Ali se ma na czasigia, sigia. Ali se ma na czamalaya. Egei no mi noma, kore sirias. Nene şakşeni basken, sirias. Nene şakşeni basken, sirias. Nene şöpite tu, nene şöpite tu. Sumane no mane no kama kore sirias. Nene şakşeni basken, sirias. Nene şakşeni basken, sirias. Nene şakşeni basken, nene şöpite tu. Egeo kadeo, no mane no. Ebo kwaramu, eidi. Eşaka tuna işki masuya. Eka kidela, sekwane ne tuna işki masuya. Nama bişe tuna işki masuya. Nama peka tuna işki masuya. Akşantegi, tuna işki masuya. Young Daddy Tanzania, hey Baba Jamadi Kinki, hey Sitom Chama, hey Mason Piwi, hey Dodoma, hey Jojo, hey Mwanzo Mwisho, hey Chanika, hey Rizky Rodi, hey Mario, hey Wasakazari, hey Adolf Pipo, Chewas, hey Kizomawe, hey Wiz B.O.B., hey Musa Panchi, Chewas, hey Blas Against Jack, Baba Biba, Iso, hey Kuchema, hey Busa, hey Mekyu Meme, hey Kariako, hey Yeko, hey Rinti, hey Mtua. Kana ready, Abu Damani, Osh, Osh, Mwanzo Mwisho, Sabini Potesa, Morogoro, Kishantu, Tuche, 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 Kualani, Scooby, Chafujo, Mjomba Kajole, Pasopa, Kitunja, Sio, Sio, Sio,
Nani Nantaka,
What the fuck took you cross number chap? That's pretty meat, yeah. Hey, I told him. I'm still a man. Look at him. He's so. He's so. I fight, yeah. I think we're, yeah. I tabat, yeah. I'm a pinker. I'm a gala. I got you know. I chamansi. I kalukula. I kino Johnny. I got him chumpa chama. I keep yo yo. I body fessy. I jima. I do a kimu. I body simala. A Guinea, a Damuni, Iso, a Chazampa, Iso, a Diego Machari Simpa, a Baria, a Musao Chubam Toto, Sio, a Bionpa Sukuti, a Canchocha, a Mudi Cruzela, a Pablo Madonna, a Amazoni Chaka, a Bumchensi, Sio, a Tankanteni, a Cueba, a Chanquaela, a Champolonio, a Tempo Kisilani, a Tanta Vampa. Kishimawida, e Bagamoyo, e Kerege, e Kuduchi Bichikachi, e Kidebe, e Tosu Seni, e Mahalo Chuga, e Fibatani, e Mbopu Mbaya, e Mbaya, e Mbaya, Zio, put your five to Kikos Namba Chapu, Zio, 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 Aguero.